na mengine kama hayo. Nisha nchoma nimechoka, leo sila linalo.
Mana kipenzi changu na mpenda na nidharau. Umempanisha dau, nilipo mtoa mesahau. Usiku kucha bize simu na wewe, asubwe kukicha amesha ruka kama mwewe.
Calm down bro, ni nini unaongea? Na wapi umetokea? Hivi we unanijua miso wapigo izo?
Sometimes unabonga na WhatsApp video call na chat na inaniuma huruma nikikumbuka na mpenda yeye.
Emgani huyo,
emgani huyo,
unapiga simu unasumbua,
story gani hizo?
Nipoteze maana unazingua.
Sasa hizo dharau najisahau, hata pete kidole nikuiona, ama nina pendo langu si nangali hali nishamua.
Ni yupi mbona sikuona pete kidole? Mana sikumbuki nani wengi wapo kwa foleni.
Jididi uidi na haribu pendo wangu. Minaye, minaye, acha ni mwambie
oe, oe.
Ninavompenda unajua moyo wangu mie
oe, oe.
Oh baby, acha ni mwambie
oe, oe.
Ninavompenda unajua moyo wangu mie
oe,
oe. Oh baby.
Sura soro, tabia sifanani. Kizuri kina kasoro, wezi kujua yanda.
Brother please, nakomba unyache na mpenzi wangu. Minampenda ye, yeah. Weachana na yeah.
Wesema na demu wako, fanya na mambo yako. Usini sumbue, sumbue, sumbue.
Bingu za maisha, nisha funga na tapatapatapatabani.
We unamona special, kila siku anabadili mageto. Kumpenda unajipa mateso, mwisho tajiua.
Chididi, uidi na haribu pendo wangu.